tumble, on where they been ala. Aloma, on one day, oh, be tumble, on where they been ala. Aloma, on one day, oh, be tumble, on where they been ala. Aloma, on one day, oh, be tumble, on where they been ala. Aloma, of you tumble, on wherever I'm galanelua, Aloma, on my dear, of you tumble, on wherever I galame messia, Aloma, on my dear, of you tumble, on wherever I'm gala, Aloma, on my dear, of you tumble, on wherever I'm gala, Aloma.
n'ihi n'anya mataghị awa. Mgbe onye nwe Jizọs ga-abịaghachi, kpọrọ ịla n'igwe, ọnwa dịghị ya. Ka anyị mụrụ n'anya na-eche nche, n'ihi n'anya mataghị awa. Mgbe onye nwe Jizọs ga-abịaghachi, kpọrọ ịla n'igwe, ọnwa dịghị ya. Obi ụtọ mbụ, o nwere ebe n'ala, ala ọma o, ọnwa dịghị ya. Obi ụtọ mbụ, o nwere ebe anyị n'ala, ala ọma o, ọnwa dịghị ya. Otu aka Jizọs kwere anyị na nkwa, leligwe lele, ọnwa dịghị ya. Ana magị doziri unu ebe, emeche ga bịaghachi kpọrọnụ. Otu aka Jizọs kwere anyị na nkwa, leligwe lele, ọnwa dịghị ya. Obi ụtọ mbụ, o nwere ebe n'ala, ala ọma o, ọnwa dị ya. Obi ụtọ mbụ, o nwere ebe n'ala, ala ọma o, ọnwa dị ya. Edoziworo, edoziworo, oh edoziworo, ebe m gala. Edoziworo, edoziworo, oh edoziworo, ebe m gala n'eluigwe. Edoziworo, edoziworo, oh edoziworo, ebe anyị gala n'eluigwe. Edoziworo, edoziworo, oh edoziworo, ebe m gala. Bondi na-enweghị ntụpọ n'arụ ha, ndị aka edoziri alụghị zuru ike. N'ebe ahụ ka edozi gwọrọ onye mụ, bondi gbachara ọsọ ha n'elu ha. Bondi na-enweghị ntụpọ n'arụ ha, ndị aka edoziri alụghị zuru ike n'eluigwe. Edoziworo, edoziworo, oh edoziworo, ebe m gala n'eluigwe. Edoziworo, edoziworo, oh edoziworo, ebe m gala. Bondi ya ke doziri ala kama nelibe edozi woro eme edozi woro o edozi woro ebe kama nelibe edozi woro o edozi woro ebe kama
Anyị nọ
nechiche, adigo tonye maramboga. Nechiche nilanya ya, adigo tonye maramboga bia. Ani no nechiche, adigo tonye maramboga bia. Adigo tonye maramboga bia, ino panache. Adigo tonye maramboga, umuchile kenecheche. Adigo tonye maramboga, umuchile kenecheche. Adigo tonye maramboga bia.